aqalka kriminalinka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa baahiye muuqaal ay ku muujinayaan. Putin oo taliyaasha u sheegay inay muhiim u tahay inuu dhageysto aragtidooda isla markaana ay xog isweydaarsadaan. Kherson oo ku taalla bariga dalka Ukraine iyo Luhansk oo sidoo kale dhacda koonfurta dalkaasi Ukraine ayaa ah laba gobol oo Putin uu sheegay inuu xoog ku qabsaday bishii September. Tallaabadaasi oo ahayd mid si xooggan ay uga hor yimaadeen golaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale maanta wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda todobada dowladooda ayaa qoraal ay si wada jira u soo saareen islamarkaana ku saabsanaa gulufka Ruushka ee Ukraine ku tilmaamay tacaddi xooggan oo shuruucda caalamiga ah, iyagoo Ruushka ka dalbaday inuu si degdeg ah ciidamadiisa ugala baxo isagoon shuruud ku xirin. Kooxdan wasiirada ah ee ka socda dowladaha la isku yidhaahdo G7 ayaa sidoo kale sheegay inay xayiraadda ku sii haynayaan hantida Ruushka ee xayndaabkooda taalla ilaa iyo loo helayo xal lagu waajaho dagaalka Ruushku ugu xadgudbay haybaddii Ukraine iyo weliba sharaftii dhul ahaaneed. Maalintii Isniintiina, danjireyaasha midowga Yurub ee ku sugan magaalada Brussels ayaa ka wada xaajooday go'aan ay gaareen qaar ka mida dowladaha xubnaha ka ah oo ay si ku meel gaar ah ugu xayireen in qabadinka iyo weliba waxyaabo kale uga soo degaan Ukraine. Dalka Islovakia ayaa Isniintii ku biiray wadamada Poland iyo Hungary oo iyagu hore u shaaciyay inay xayireen qaar ka mida cuntada uga soo degta dalka Ukraine, iyadoo wadamo kale oo ku yaalla bartamaha iyo weliba bariga qaaradda Yurubna ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo tan lamid ah. Saddexdan wadan ayaa ku dooday in korodhka soo dejinta wax soo saarka beeraha oo jaban ay dhaawacayso beeralayda wadaniga ah. Poland iyo Hungary ayaa iyaguna sabtidii sheegay in xayiraadoodu ay sii jiri doonto ilaa iyo laga gaarayo 30 bisha Juun. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press, afhayeenu hadlay golaha fulinta ee midooda Yurub ayaa Isniintii sheegay inay tahay in la helo xal tixgelinaya qaynuunka midooda Yurub. Si gooni ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu isna Isniintii sheegay in Ruushku uu rabo in si degdeg ah loosoo afjaro dagaalka Ukraine. Shir jaraa'id oo ay si wada jira magaalada Brazil iyo ugu wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Brazil Mauro Vieira ayaa Lavrov ugu mahadnaqay dhiggiisa dalkaasi Brazil fahamka asalka xaaladda Ukraine, isagoo intaasina sii raaciyay in Ruushku uu danaynayo in dagaalka Ukraine loo soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan. Geesta kalena aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey in dalka Brazil uu si fool ka fool ula kulmo Lavrov, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay keliya khadka telefoonka kula hadleen. Afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Brazil ay baritaareyso propagandada Ruushka iyo Shiinaha ee Ukraine iyagoon eegayn xaqiiqooyinka.